Fresh Out from NigerRemix.com.
Sifuba sahau, kifuma ni murafo, wataima ni likhauta, hakina litualo.
What is a little mabo malume ubali bisahaye warike sila tazi warike mpatla latane.
Ke rome bo malome na kitlisa ka sebe ke tlo nyala ka di khomo tse sekete ko tshentsha fane ke ho yetetse mokete na u tseba kurata samani na le wena stando na le wena love we belong together and that's forever you my sweetie love na le wena stando na le wena love we belong together and that's forever you my sweetie love oh
na le wena ratolak na le wena murati na le wena ratolak na le wena murati ke o pula amore twante ke o pula amore twante swale ka jeno lena na le wena rinkile ka
Fresh Out from NigerRemix.com.